inhloso ukuzibika ntombenhle uthandiwe ngishufulathela ntokazi uphiwe jabula umhlaba thonyathela kuwo jabula isibuko mamatheka kuso jabula bezwa leliphimbo malivuka ngisayiphathe yamanzi ageleza kulo ish noma imvula ingaphelela kowami umzimba ngizolinda kona othandweni ngase ngithe yangiphinde inhliziyo ngayinika omunye yamsinda wathi zinyawo ngithwale futhi ngingalindi ntombenhle ungenzana ebusuku ngisalale ngikubona usekhaya sengikubiza umkami ubatshela abafowenu usefikile usibale qoba ntombi unginikele uthanda
ungasazi mangabe unkoma ntombi ngiyulobola same time inkoma zakithi iningi ziyobulala isibaya mangabe unkoma ntombi ngiyulobola same time
ngiyavuma igolide nesiliva nginalo ngiyavuma intombi ishelwa ngamanga yebo ngiyavuma kodwa uthanda indathane wena nje vuma ngoba isibaya ekhaya phama sona sigcwele nomalume ngapha nabo bangimele angudlala umacashelana ngitheba umbhedu khona soze ngikwenzele phansi neza ngizogudla indaba namagquma ntombi ngifuna lolu thando lukuwe wentombi uzonyathela emagcekeni akithi ntombi kusazoba yimina nawe enhlizweni yami nguwe themba lami manje nguwe mna
inkomo zakithi iningi ziyobulala isibaya mangabe unkoma ntombi ngiyulobola same time inkomo zakithi iningi ziyobulala isibaya mangabe unkoma ntombi ngiyulobola same time
ngisacela ungiphe umsuzwana nje inhliziyo yami ithi mangidlulise nawe.